Buddha Chris on the beat. Strong Beats Records.
Westside Music.net.
Denny Z. Rockside G. Muta Chris. Where am I? Where is he? Sazibi katikono ambona batu aba panga sivi. Mutu ni kwazwa mina amuzivi. Musie kwa ambola mutu mina volia minzi. Wate wa mina wami tiseleza. Nikulonda kwa mina kumutepeleza. Nilifamwa ikapeleza. Nivuate wa mina wanunkelela. Nani kosho kumiswalela. Zumpangile kuna ni mulupelela. Mwamo hata moke mulukola. Muta Chris batolokele.
Downloaded from Westside Music Blog.net.
Chicken Music.